diyaarada saf air iyo duulimaad rasmi ah weeb ay ku bilaawtay bay muqdisho markii ay ka horeeyay taasayti oo maamulka diyaaradaasi uu sheegay in todobaadkii bahal maruus iyo kooy doonto magaalada baydhabo harag jarta diyaarada saf air duulimaad ee bay muqdisho weeb ku qayb galay maareega garoonka shaati gaduud international airport wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo masuuliyiin kale oo ku tirsan dawladda koonfur galbeed salaad maxamed maareega garoonka diyaarado shaati gaduud iyo weeb uu sheegay ii tan iyo sababan ay tabileerin iyo reedan dayactiro iyo kasoo biyan garoonka sanadoogii dambeeya
way waa garoonka garoon oo aragda international ew garoonka international shaati gaduud international elbor waaye abaroonkan wiinayni eeda aan wiinayni baaki milanna eedii eeda marka way fadaana diyaarwooyinka jabka intaas ka daydaan oo eedniga kooyaan diyaarada hata xamara ku kooyti bay dhowu 25 daqiiqa hadareeti kubacda mayn bahaasha turus garoowe baydhabo xamar intaba ka shaqeeya reer baydhabo ma in sheegane dadkii garoowe baawar raajari intii un oo diyaarad kooyti diyaaradaas oo garoowe toosanka bahaasa taasaan sheeganna
mas-uulka hadalaya magaaga diyaaradda saf iyo weeba duulimaad shay cusub iyo ku bilaawtay baydhabuud sheegay in yatay ahaan iyo ku duwantay diyaaradoogii hore saasaatowna iyo ku wakhti yarta
maanta waxaa taaganahay garoonka caalamiga ee shaati gaduud international airport waxaa u mahad celinaynaa wasiirka ganacsiga iyo maareeyaha garoonka shaati gaduud oo runtii si diiran ugu soo dhaweeyay diyaaradda saf air oo maanta flightkeeda ugu horeyda ee ka imaatay magaalada baydhabo flightkeeda tooska ahaa oo ahaa muqdisho baydhabo muqdisho runtii diyaaraddan sidaad ogtihiinba waa diyaarad jad ah way ka duwan tahay diyaaradihii hore u imaan jiray ee baydhabo waana runtii flight hourskeedana waxa weeye 25 minutes siduu maareeyaha uu sheegay marka dhammaan reer baydhabo iyo koonfur galbeed waxaan ugu hambalyeynaynaa in saf air ay tahay weelkooda ay ka heli karaan duulimaad raaxa ah
wasiirka ganacsiga koonfur galbeed oo ku qayb galay harag jarka munaasabadda dahfurka diyaaradda cusub ee saf air iyo weebows u mahadnagay dhammaan dadka ku shaqeeyay in diyaaraddan duulimaadka ku bilaawto baydhabo iyo xamar
waxaan u imaanay mid ka mid a harag jarka awel aan ka samayn jirnay magaalada hadda waa ka soo gudubnay elaboorkan joognaa taasna waxayna tusaysaa in ganacsatadii ree koonfur galbeed ay ka shaqaynayaan in ay ganacsigooda kor u qaadaan in hal abuur ay keenaan in maxaan ku yidhaahdaa maanta diyaaraddan gadaasheena taagan ee maxaan ku yidhaahdaa jadka ah ay ka orod badan tahay diyaaradihii kale ee fukor 50-ga ahaa taasna waxay keenaysaa in macnaha macaamiishii iyo isku socodkii ay fududaato ama ay sahlanaato